min ƴewata moy e moy en non minen rafike ƴoran ɗan saɗornan ɗan anden waddi e himɓeɓe enden domum ni min tugoto min balliraɓe nder iri himɓeɓe du no tawe ferewɓe umminowaɓe nokkuje mumen gadda nokkugom eko nandi
titi
irto himɓe pukko tati goruɗon noyi kokkirton himɓe pukkorɗo ɗe
les abris d'urgence
ir pukkorɗe kokketeɗe dow ko yaawi kanƴe goni ɗe perowɓe naaɓe bonondaji kewti kokkete nder kesuke sakou mumen ɗum ndu ko watta ɓe keɓatoɓe ɗuwo fadde hakkilloji maɓɓe fukkade deniɓe bowti cakantarare nden seɓe kokke goɗɗe kaden ko watta ɓe mbawa joɗade de himɓe ɓen enden gaɗi lebbi jeegom fa hitande muɓɓere nden jonke no miile ko jonde nanguiɓe seɓe kokke ɓoyoje toɓe jooɗum ɓe gaɗa burna
maɓɓe
farko darata filla golle moɗon ɗe hannden irsa ɗarnan ɗay wonƴi tagol bakaji wonno waddana on
la thématique même de cette journée
sembe haala batu ñalowma ittanaɗo waddanoɓe himɓe balla hitane hikka de ni kan woni sa ɗornan ɗan wonƴi tagol bakaji woni no wadda nder leyɗe duniyaru gan non min mbawa wi'ude nde en daari du leydi fuu e irsa ɗornan mum misali ɗo leydi niger hannden caka ndungu tawaɗen bonandaji ɗi diyele ɗe gaddata du no kaani keɓan e musola leydi niger tenere mum du no ɗon no ñama no wara e himɓen filla ferewɓe oodu noɗon tenere oodu tan no waddanamin saɗorna misali nder filla ñiɓande himɓe toɓe naata ɓe jooɗum nder leyɗe gom leɗɗe no keƴori kanƴe himɓe ɓen ñiɓirante cuuɗina tendeji niger de ni wi ama leɗɗe peƴƴe himɓe ñiɓani to ɗum ɓeydan sembe tenere on ñaama nokkuje kewɗe to sigila momin cinguno hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi gam wallirde himɓe ujunaji keme ɗiɗo rawani to rawani ko bonondaji ɗi enden gaari himɓe ujunaji keme jeegom ɗi kewti hikka himɓe ujunaji keme joo e ko deki tan en min kiryani dennede en daari hitane fuu ɗum wala e ɗum soƴƴoro gaɗa tawi du sembe amin ɓe min ballira himɓe tan en du galano ɓeydu dennede raɓɓinol haala ni saɗormaji re'ata min gonmiɗen gi'a nder golle amin
qui sont incommensurables